Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha, au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli. Kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo, nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits, ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E, ikisha Profits, P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Hello na karibu katika sehemu ya 63 ya podcast hii, na katika sehemu hii ya leo nimezungumzia katika Instagram live iliyopita topic ambayo inawagusa watu wengi sana. Wajasiriamali wengi wanaguswa na hili topic, na topic yenyewe kuwa na formula ambayo itahakikisha wanatimiza malengo yao. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye ulikuwa ukihangaika kwa kipindi kirefu kutofikia malengo yako, kuoneka malengo na ukafata ushauri ambao labda umekuwa unapewa na mentor wako, au ushauri ambao umepata kutoka katika vitabu tofauti, au pengine ushawahi kuattend motivational seminar ikisha akakwambia usikate tamaa, pambana, kuwa na matumaini kuwa utafikia malengo yako, lakini still unaona hufikii malengo yako, basi kuna kitu hawajakwambia au kuna kitu hakifahamu ambacho ukikifanya basi ongeza probability ya kufikisha malengo yako kwa asilimia zaidi ya 90. Na formula yenyewe inaitwa reverse engineering. Hakuna formula ambayo itahakikisha unatimiza malengo kama formula hii ya reverse engineering, kwa sababu utakuwa hubahatishi. Unajua ukifanya A utapata matokeo B. Okay, na sio kwa kubahatisha, kwa sababu utakuwa na takwimu ambazo zinahakikisha kuwa wewe ukifanya jambo fulani utapata matokeo fulani. Kwa hivyo kazi yako kubwa ni kujua kitu gani unatakiwa kufanya kupata hayo matokeo. Kwa hivyo topic ya sehemu hii ya podcast itakuwa ni jinsi ya kutumia formula ya reverse engineering kuhakikisha unatimiza malengo yako. Kwa hivyo chukua kalamu na karatasi. This podcast, yani sehemu hii ya leo, itabadilisha maisha yako kwa kiasi kikubwa mno, Kwa hivyo bila kupoteza muda, tuonane katika podcast hii. Okay, I'm very happy to be here na nyinyi leo. It's going to be a very interesting live. Live ya leo itakuwa very very interesting. Teacher Store Zanzibar, karibu. Kutoka Zanzibar. So topic ya leo tutazungumzia jinsi ya kutumia formula ya tunaita reverse engineering kuhakikisha unafikia malengo yako. Okay? So that is the topic for today. Kama wangapi humu ndani wamekuwa wana struggle kufikia malengo yao. Kila mwaka nasema mwaka huu ndio mwaka wangu. Na unaona yani you are struggling kusonga mbele. Naomba comment hapa chini. If kila mwaka unaona
mbona yani sifikii pale ninapotaka kufikia, you are struggling to move forward, unashindwa kufikia malengo yako, naomba comment hapa chini. Na leo I'm going to give you a very very powerful formula ya kuhakikisha unafikia malengo yako. Na hii sio vitu ambavyo unavisoma katika vitabu vya personal development, sijui na nini. Hayo mambo of course yanafanya kazi ya kuandika malengo na kutake action na nini, but you need to know exactly what you need to do ili kuwa na confidence kuwa ukifanya hicho unachokifanya utapata matokeo. So in today's live this is what I'm going to talk about. Okay? Khalifa unasema unisikii. Jamani wengine mnanisikia? Maneno hapa mmoja anasema anisikii. Valemu naona ananisikia, anasema yeye ana struggle. Official rookie struggling zimekuwa nyingi sana. Cleopa Nsheka, karibu brother Cleopa. Okay, just give me 1 minute. Na screen yangu imeruka kidogo. Okay, kwa kweli ila the point goal bado haijawa reached. Okay, na kupata vizuri doctor, mimi nashindwa kufikia malengo. Jane Mwambumba. Okay, Sofia Mutashobia, karibu mwana urembo, join. Okay? So kama wewe unapata hiyo challenge, naomba comment chini. Kwa kila mwaka unaweka malengo unaona hufikii. Okay, so yani and you don't know why, na pengine unajaribu you are trying your best lakini hufikii malengo. Okay? Petmasi nakupata, tunakusikia. Kwa hivyo watu wananisikia. Kwa hivyo wale walikuwa hanisikii, tatizo litakuwa kwa upande wenu sio kwangu. Okay, 2020 nipate mabadiliko. Nadhani nimechelewa kidogo, hujachelewa sana, ndo kwanza tunaanza. Karibu sana Nyamka Collection. Okay? So if that is a problem, hufikii malengo yako, basi I'm gonna give you a very very powerful formula ambayo hii inaitwa reverse engineering. Okay? Na Wachina they are very good at this. They are very very good at this, na nitakwambia kwa nini inaitwa reverse engineering. Okay? Cleopa mimi nasikia, nami nimekuwa natatizika kufikia malengo. Khalifa ananisikia, safi sana, ni kweli. Okay. Rima Mikidadi, Jessica Cleopa, karibu. Tanga Cable TVZ, karibu. Okay. So I'm going to give you a formula ambayo inaitwa reverse engineering. Formula ambayo ita guarantee, okay, kusema guarantee nitakuwa nimevuka mpaka, lakini it will almost guarantee kuwa utafikia malengo yako. Na utakuwa na confidence kuwa jambo ambalo unafanya litakusaidia kufikia malengo yako. Okay? So are you ready? If you are ready, naomba comment chini uandike yeah, I'm ready, na nataka kujua hiyo formula. Are you ready? Naomba comment hapa chini. Okay? Heart, nahitaji kufikia malengo brother. Mimi kila mwaka sifikii malengo. Ni kweli hata mimi sifikii malengo. Okay. Sawa. Labda nitoe angalizo. Okay? The goal sio kufikia malengo. The goal ni kuprogress. Kwa sababu mara nyingine unaweza ukaweka malengo madogo ukafikia. So that's no point. Kama mwaka huu tuseme kila mwezi unaingiza milioni moja na nusu, ukaweka malengo kuingiza milioni mbili kila mwezi, it's fine, umeprogress, umefikia malengo yako. Lakini ukaweka malengo kufikia milioni tano lakini ukafikia milioni tatu na nusu, it's even better, ukawa hujafikia malengo lakini ile progress unaiona. Okay? So progress is more important than kufikia malengo. That is what I'm trying to say. Okay? Na especially kama progress yako ni kubwa, ni bora zaidi kuliko ukaweka malengo ambayo ni madogo ukayafikia. So the point sio tu kufikia malengo. Point kuwa umeona una grow, you are progressing. Okay? Kama hata kama hujahit ile target. Okay? Sisi kila mwaka hatu hit target zetu, lakini kila mwaka tuna progress. Okay? Kila mwaka tuna progress. Na tukihit the target tunajaribu kustretch target yetu zaidi ili tusifikie. Okay? Kwa sababu sometimes unaweka malengo kumbe unaweza kuifikia. Lengo ni kuweka malengo ili uweze kujistretch usifikie. Okay? So nataka nitoe hiyo angalizo. Okay? I hope that is clear. Okay. So jambo la kwanza, okay. So first things first, kwa nini hufiki malengo yako. So you have to we have to discuss the problem kwanza. So the main thing is sababu kubwa, number one reason watu wengi hawafiki malengo is because they lack clarity. Hawajui exactly malengo yao ni nini kwanza. Okay, ukimuuliza watu wengi, nikiwauliza mimi na wanafunzi, na wanafunzi wengi nawauliza, labda kabla sijaendelea, I have to do something hapa kabla sijasahau. Give me 1 minute. Hapa na kuandikia namba ya simu hapa, just in case muda wowote unahitaji kutuuliza swali, unahitaji msaada, or you need help, namba hiyo hapo. Okay, na kuwekea na link vile vile. Okay, na kuwekea na link ya kupata mafunzo bure ya jinsi ya kutumia mtandao wa internet kuna sateja, yani siri ya kuna sateja kwenye mtandao wa internet. Kwa hivyo iandike hiyo link onlineprofits.co.tz mkwaju bure, onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Kuna darasa la bure pale, hakikisha unaiangalia. Na kama ulishawahi kujisajili lakini hujaangalia hiyo video, hakikisha unaenda katika email yako, nimekutumia link ya kuangalia ile video. Okay? You do not want to miss that. Kwa hivyo kaa na kalamu na karatasi, iandike hiyo namba ya simu pamoja na hiyo link, utapata msaada ziada. Okay? So back to the point. So jambo la kwanza, kwa nini watu hawafiki malengo? They are not clear. They are not clear exactly malengo yao ni nini. Okay? Watu wengi nikikaa nao, mimi doctor nahangaika sipati wateja na nini? Nikimuuliza, okay, what is your goal? Malengo yako ni nini? Unataka wateja wangapi mwezi huu? They have no clear, hawako clear. Mimi nataka tu wateja waje wengi tu. Wengi ndo wangapi? Okay, unataka kuingiza kipato cha shilingi ngapi? So clarity is the number one thing ambayo unatakiwa kuwa nayo. Okay? So when it comes to clarity, kuna part mbili. Kuna sababu kwa nini unafanya biashara yako. Watu wengine wananiambia mimi nafanya biashara kwa sababu nahitaji freedom ya maisha yangu. Nataka niamke muda wote, nataka nifanye kazi muda wote, nikiwa sijisikii kufanya kazi sitaki mtu kunilazimisha kufanya kazi. Nataka nisafiri time yoyote, sitaki kumuandikia barua bosi wangu kuwa nahitaji kusafiri. Okay? So freedom is one of the things. Sasa akiniambia freedom, so the question, swala ambalo linafuata ni how much money do you need to earn so that you get that freedom? Unatakiwa kuingiza kipato cha shilingi ngapi kuweza kupata hiyo freedom? Kwa sababu kama utakuwa biashara yako inakuingizia 300,000 kwa mwezi, you do not have that freedom. Hiyo freedom hutoipata. Kwa hivyo lazima upush katika biashara yako na kiwe kinakuingizia kipato ambacho kitakupa hiyo freedom. Hiyo moja. Lakini jambo la pili vile vile, uweze kuingiza kipato bila ya kutumia muda mwingi katika kuingiza kile kipato. Hapo ndo utapata freedom ya kweli. So more time and more money. Okay? Ukishapata vitu hivyo, then you get the freedom. But the question comes, swali linakuja, how much money will give you freedom? Milioni 5 kwa mwezi, milioni 10 kwa mwezi, milioni 20 kwa mwezi, how much money will give you that freedom? Maybe labda niwaulize nyinyi, naomba comment chini, unahisi ukiingiza kipato cha shilingi ngapi utapata freedom uliokuwa unaitafuta, uhuru wa kuishi unavyotaka kuishi? How much is that figure? How much money? Okay, unahitaji kipato cha shilingi ngapi kuwa na uhuru wa maisha yako? Okay, kwa you are flexible katika maisha yako, kwa unaweza ukafanya unavyotaka. How much money do you think wewe unahitaji kuweza kupata hiyo freedom? Naomba ucomment hapo chini. Okay, Abdallah karibu sana, Makini Building karibu, Ishaka karibu, Afya Mtandaoni karibu, Matt J95 karibu, Davo Ramson. Okay, Lanedo anasema milioni 5 kwa mwezi. Jesse Cleofa 10 million per 6 months. Kwa hivyo kila miezi mitatu milioni 5. Kwa hivyo kila mwezi tunaweza kusema milioni 1.5, Jessica. Khalifa 75 million for how long? Kila mwezi, kila mwaka, kila miezi miwili, kila miezi mitatu, Khalifa. Tanga anasema 20 million per month. Okay? Limo Africa 6 million per month, Matt 300 million per month, million sita kwa mwezi. Money come with more problems, Musa. Okay, now if you have that mentality, okay, now Musa, you will find it very difficult to make money. Ukiwa na mentality ya negative, kuwa kila nikipata pesa nitakuwa na matatizo mengi, you're not going to make the money. So it's very dangerous belief kuwa nayo ndani ya moyo wako. Okay? Money, okay, problem utapa when you have money or you don't have money, problems inakuja. Okay, money only magnifies personality yako. Kama wewe ni mtu mwema, ukiwa na pesa nyingi utafanya mema kwa ukubwa zaidi. Kama wewe ni mtu mbaya, ukiwa na pesa nyingi utafanya ubaya zaidi. Kwa hivyo money is a magnifier. Money has nothing to do with wewe kufanya mazuri au mabaya. 3 million per month, 3 million per month, nikiweza kuingiza kipato cha 7 million kwa siku. Okay. Okay, per month 6 million, 100 million per month, 2.5 20 million per month, for me at least 3 million, 10 million, 10 million, 6 million, okay, 5 million. Kwa hivyo napata range ya wengi wametaja kati ya 5 million and 10 million per month. Okay, which is a very interesting figure. So tutatumia hiyo 5 million kama mfano. Okay, and I'll give you an example how you can make 5 million per month kwa kutumia reverse engineering. Okay, so the first thing you have to be clear exactly how much you want to make. Okay, so hapo kila mmoja ametaja figure yake. Hiyo ndio sababu moja, watu wengi hawapo clear. Sababu ya pili, hawajui wanatakiwa kufanya nini kutengeneza hizo pesa. Now this is an even bigger problem. Kama wengi mmetaja 10 million, 5 million, wengine 5 million kwa siku. Tumepata figures tofauti watu wametaja. But the thing is, do you know exactly what to do to make that money? Naomba comment. Kama unajua you know exactly what to do, naomba comment hapa chini. Okay, when I mean exactly what to do, kama una products zako, unajua unatakiwa kuuza products ngapi? Unajua utawapata wateja vipi kuweza kuuza hizo products? Unajua watu wangapi ukiongea nao, wangapi watasema yes kununua product yako? Do you know that? If you know, number comment. If you do not know, vile vile comment, mambe naandika sijui. Kama unajua, andika najua. Kama hujui, naandika sijui. Then, kama hujui, I will share with you. Okay, what you need to do to understand what it takes to make that kind of money, whatever your goal is. Okay? Na itakupa perspective zaidi exactly what you need to do kuweza kuachieve your goal. Okay? Yes, I know what to do. Good. Not sure. Rookie. Yes, I do. Khalifa, no, I don't. I don't know. Sijui, najua. Sijui. Okay. Sijui. Yes, I know. Sijui. Okay, sijui. Okay, so wengi, they don't know exactly what they need to do. Okay? So we are going to come on that. Kwa hivyo na kosa la tatu, watu wanalofanya, kwa nini hawafikii malengo yao, they rely on hope. Wanakuwa na matumaini. Wanategemea matumaini. Okay? Hata ukiattend hizi personal development, hizi motivational speakers, wanakuambia usikate tamaa, kuwa na matumaini, kuwa one day yes. Okay, kuna msemo one day yes. Okay, now successful people don't think like that. Watu wenye mafanikio makubwa hawategemei kabisa matumaini, kuwa wacha niwe na matumaini kuwa nitakuja kupata mafanikio. It is a very difficult position kuwa nayo, kuwa you are not sure kama utapata mafanikio au hupati, au you are not confident, labda niseme, kama utapata mafanikio au hupati, lakini unategemea matumaini. So uko katika position kuwa kama unategemea bahati nasibu vile wewe kufanikiwa. Na the only thing, kitu ambacho kinakuzuia uendelee kupambana, unasubiri bahati yako ifike. Sijui kama mnanielewa nikisema hivyo. Am I saying the truth? Nasema ukweli hapa. Do you feel kuwa sometimes kuwa kitu kilichokufanya usikate tamaa kwa sababu umebakiwa na una matumaini kuwa one day utakuja kupiga bingo. Wacha niendelee tu, one day nitakuja kupiga bingo. Okay? Wangapi wanafikiria hivyo? Naomba comment chini uandike yes. Jesse Cleopa anasema ndio. Khalifa Abdalla anasema kweli boss. Okay, Daddy's karibu, Abby Close House karibu, Barton Satellite karibu, Official Rookie tunakuelewa, ni kweli bro, Nasol 447. True. So this is a problem. So you do not want to be in that position. Kwa sababu ukiwepo katika hiyo position unafanya vitu bila kuwa na uhakika. Hujui nikifanya hichi kitakubali, nikifanya hichi hakikubali. So upo katika position ambayo you are clueless to what is going to happen katika mafanikio yako. So it becomes a very dangerous position. Okay? Na mimi I used to be like that for many years, na naweza kusema kitu ambacho kimenifanya niwe hivyo ni believe it or not ni vitabu vya self development. Okay? It gives you hope. It tells you not to give up. Those messages are very good, very important. Lakini it doesn't hit, haigongi msumari kama inapotakiwa kugongwa. Haikupi exactly what you need to do to achieve the results. It talks about the psychology, usiwe negative, you need to be positive, and all of that is good. Lakini hivyo peke yake haikutoshi. You need to learn how to reverse engineer. Jambo ambalo nitalizungumzia sasa hivi. And this formula I'm telling you is very, very powerful. Okay? So now, what is the solution? Okay? Solution number one is to gain clarity. Kujua exactly unataka kufikia malengo gani. You need to know your goals. Kwa hivyo, the way you do it, kwa hivyo 2020 ndio hiyo kesho kutwa. So, jiulize, what is the number one thing unataka kuachieve mwaka 2020? Okay? Mfano ndo kwanza unaanzisha biashara yako. Ndo kwanza biashara yako changa kwa mfano. And maybe 2020 unataka biashara yako ianze kujulikana. Okay? Unataka kuingia mainstream. Watu waanze kuitambua biashara yako. And ili itambulike biashara yako, maybe unataka kuiregister biashara yako officially. Unataka kumiliki ofisi officially. Unataka kuhaya labda wafanyakazi watano. Na unataka by the end of the year uwe unaingiza labda milioni 20 kila mwezi. Okay? So that is what I mean by clarity. You need to have that clarity. Okay? So understand the one thing that you want to achieve. The one big goal ya mwaka mzima. Okay? So, hilo swali la kwanza. Swali la pili unalotakiwa kuuliza ili nifikie hilo big goal yangu. Okay? Kwa hivyo hiyo ni 1 year goal, okay? Hatujaenda katika malengo ya miaka mitano, but if you could do that is even better. Ukaanza, okay, in the next 5 years nataka kufikia wapi? Kwa hivyo let's say in the next 5 years unataka uwe number one, labda mtu anayeongoza katika soko lake Afrika nzima in the next 5 years. Okay? So ili ufike hivyo, that means inabidi uongoze Tanzania nzima. Maybe that is in the next 3 years. But ili uongoze Tanzania nzima, in the next 12 months, ndani ya mwaka mmoja, unatakiwa uingie mainstream, ujulikane Tanzania. Okay? Na ili ujulikane Tanzania, then inabidi ubreak down malengo yako into from 12 months, okay, unai break down into the next 6 months na mwezi ujao. So January you need to know. What is the number one thing natakiwa kufanya mwezi wa kwanza, January, ili inisogeze katika malengo yangu in the next 12 months? Okay? So, ili uingize milioni 20 kila mwezi by December, okay? Maybe January unatakiwa kuingiza, for example, okay, so wewe utajua namba yako ni ngapi. Maybe you need to make 3 million mwezi wa kwanza. Okay? Ikisha baada ile income yu inaongezeka. Then utajipangia mwenyewe itaongezeka kwa kiasi gani mpaka uwe unaingiza 20 million. Now the question that you need to ask, this is what I mean by clarity. Ili uingize 3 million, unatakiwa kuuza bidhaa au kutoa huduma. Now the question is, bidhaa gani uliokuwa nayo sasa hivi unaweza ukauza ukaingiza 3 million? Au unahitaji kuuza bidhaa ngapi kuingiza 3 million mwezi wa January? Kwa hivyo kama una bidhaa ambayo inauzwa 300,000, inamaanisha unahitaji sales 10 tu, only 10 sales. Okay? Now that is what I mean by clarity. Kwa hivyo unatakiwa kujua how you are going to get 10 sales. Okay? Na ili upate sales 10, pengine unahitaji kuongea na watu kiasi fulani. Okay? Na ili uongee na hao watu, huwapate hao watu kiasi fulani, inabidi labda ulipie matangazo. Sijui kama unanielewa. Okay? So first you need to be very clear. Malengo yako ni nini? How much unataka ufike wapi? Na unaifanya ile breakdown hadi January. Okay? Then unatengeneza, tunaitasema you are creating a blueprint for success. A blueprint for success. Kwa hivyo unaichora ile ramani yako ya mafanikio. Ramani ni kuwa mimi nahitaji kuuza bidhaa 10 hizi za 300,000, au kama una bidhaa za 30,000, manake bidhaa 100 natakiwa kuuza za 30,000. Okay? Na ili nipate watu 100, kwa hivyo una breakdown ile blueprint yako. Okay? Hapa mwishoni nitaeleza nitakupa mfano how sisi tunafanya and how confident we are na malengo yetu 2020. Okay, so kuna kitu kinaitwa the law of averages. Okay, now this is very very powerful. Okay, the law of averages. Now the law of averages inasema kuwa ukifanya kitu kwa kipindi kirefu, au ukiongea na watu tofauti tofauti, kama kuna kitu nakifanya kwa kurudia, basi kuna asilimia utapata results asilimia fulani. Kwa mfano, jamani, sijui tupo pamoja. Kama tupo pamoja, naomba comment chini uandike yeah, are you enjoying this, are you learning, sijui unachukua notes, naomba comment hapa chini kama tupo pamoja, isijekawa naongea peke yangu. Okay? Na wale mloingia sasa hivi, karibuni. Afya Kadia, Ali Abdallah, Fares Washa, Gisam Poriam, karibu sana. I hope mna enjoy darasa hili. Karibuni, karibuni sana. Okay? So kuna kitu kinaitwa the law of averages. So imagine wewe you are a sales person. Unafanya mauzo. Na kila ukiongea na watu 10, au kila ukiongea na watu 20, mtu mmoja anasema yes, watu 19 wanasema no. Au kila ukiongea na watu 10, mtu mmoja anasema yes, watu 9 wanasema no. Okay? Kwa hivyo ukiongea na watu 10 wengine, basi utapata ratio ile ile. Hiyo ndio inaitwa the law of averages. Ukiongea na watu 10 wengine, utakuta mmoja anasema yes, 9 anasema no. Ukiongea na 10 wengine, utakuta mmoja amesema yes, 9 amesema no. Kwa hivyo utakuja kurealize, okay, this is very interesting. Kumbe mimi asilimia yangu ya mafanikio katika kufanya sales ni asilimia 10. Kwa hivyo watu 10 kwa kila mtu mmoja, kwa kila watu 10, au watu 10 kwa kila watu 100. Kwa hivyo nikitaka kupata sales 100 mwezi huu, inabidi niongee na watu 1,000. Sijui tunaelewana. Okay, so that is what is known by the law of averages. If you do not know your success number, kama hujui wewe namba yako ya mafanikio, this is called the success ratio, huwezi ukapredict mafanikio yako. Huwezi ukajua utaingiza kipato cha shilingi ngapi kama hujui success ratio yako. So this is the most important determining thing ambayo itakupa accurate information kuhusiana na mafanikio ambayo unategemea kupata. Sijui kama unanipata. Kama unanipata, naomba comment chini. Okay? I don't know if you get me. Okay? Mimi nilivyokuwa nafanya network marketing, I used to know my numbers. Nilikuwa najua nikiongea na watu 20, mtu mmoja anasema yes. Lakini imefika point nikasema mimi siwezi kuongea na watu 20, na nikitaka kupata mauzo kila siku, inabidi niongee na watu 20 kila siku, every single day. Every day nitapata mtu mmoja atajiunga. So it does not matter the numbers. For me, you should not care kwa asilimia 10 tu wanajiunga. That is not the point. The point ni kujua kuwa ni asilimia 10 wanajiunga. Okay? Watu wengi they worry about, mbona nimeongea na watu wengi alojiunga ni mmoja tu. That is stupid mindset. Okay? Na kama una mindset ya namna hiyo, unajiandaa kwa ajili ya kufail. And this is what I tell my students. Okay? Juzi kuna mwanafunzi wangu mmoja ameniambia ameenda Facebook, amewaalika watu katika jukwaa lake, ametengeneza group la WhatsApp, akawaalika watu katika jukwaa lake, akaanza kutoa value ndani ya jukwaa lake, ikisha akafanya mauzo, akaingiza faida ya shilingi 70,000. Lakini watu walionunua, amejaza jukwaa la watu 250, watu 7 tu wamenunua. Kwa hivyo amejisikia vibaya, why watu 7 wamenunua? Siwezi kupata watu zaidi. Nikamwambia, dude, umepata sales, that's what matters. Na ushajua kwa kila watu 250 napata sales 7. The only thing you need to do is tafuta watu 250 wengine upate sales 7. Uwe unaingiza 70,000. Kwa hivyo kama unaweza ukajaza group moja kila siku au kila wiki, kwa hivyo kila wiki utakuwa unaingiza 70,000. You're getting my point? So first you need to understand your numbers. Okay, you need to understand your numbers. Na ukishaelewa namba yako, then you reverse engineer. Okay, now what do I mean by reverse engineering? Okay, reverse engineering imetokana na na tabia ya baadhi ya wavumbuzi. Okay, let's say mtu ametengeneza product ambayo haipo katika soko. Washindani wake hawana product kama ile. Kwa hivyo ili washindani wake kushindana, kitu wanachofanya, wanafanya reverse engineering. Wanaichukua ile product, wanaifungua, wanaangalia kila kitu kilichokuwa mo ndani, ikisha wanatengeneza products kama ile. That is known as reverse engineering. Ndio maana nikasema Wachina ndio mabingwa wa kufanya hivyo. Ukitaka Mchina akutengenezee product yoyote, nunua original, mpelekee Mchina, anai reverse engineer. Anaanza kuisoma hii product imetengenezwa vipi. Okay, so that is what you do. Kwa hivyo una test biashara yako kwa watu wachache. Okay, kwa hivyo let's say unaongea na, unachukua sample size ndogo, unaongea na watu 100. Katika watu 100 unaangalia wangapi watanunua bidhaa au huduma unayotoa. Ukishapata ile namba, ukishapata kuwa katika watu 100 pengine nimepata watu 10 au watu 15 au watu 20, then utakuwa ushajua success ratio yako. Ushajua mimi 20% ya watu naongea nao watanunua bidhaa yangu. Kwa hivyo cha kufanya ni kujiuliza. Kwa hivyo kama kwa watu 20, kama umeingiza tuseme 200,000 kwa watu 20 na unataka kuingiza 2,000,000 mwezi huo, unaongeza 0 tu. Okay? Kwa hivyo badala ya kuongea na watu 100 unaongea na watu 1,000, utapata watu 200. Watanunua product yako na utakuwa umefikia malengo yako. That is what I mean by reverse engineering. Okay? Let me give you an example ambayo sisi sasa hivi tumekuwa tukitest. Kipindi hichi tulikuwa tumerun matangazo kwa ingiza watu katika program yetu. In fact, kama humo katika hiyo program, you are missing a lot. Program inaitwa Online Profits University. Ukienda katika hiyo link loiandika hapo, onlineprofits.co.tz mkwaju bure, you will get more information about your program. Hii program tunasaidia wajasiriamali kama wewe kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet kwa kufuata hatua sita. We give you a formula, 6-step formula ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. So kitu ambacho tumefanya, formula ambayo mimi natumia, moja ya sifa mimi nilokuwa nayo, I'm lazy, mimi ni mvivu. Okay? Sitaki kuongea na watu kila siku kuhusiana na bidhaa yangu. So what I do, nimetengeneza mfumo ambao unaongea kuhusiana na biashara yangu na business yangu badala mimi kuongea na watu direct, labda katika simu au kuongea nao direct. So I built a system, okay? So then tukasema hebu tu test hii system ita perform kiasi gani. Okay? Kwa hivyo tumekuwa tukilipia matangazo Facebook. Okay? Tumekuwa tukilipia matangazo Facebook. Ikisha watu wanafika katika kurasa, wanajisajili, wanaandika jina lao na email. Wakishajisajili kuna video wanaona ambayo ina share story yangu na mwisho, na ina share story ya wanafunzi wangu jinsi walivyofanikiwa kupitia programu yetu. Ikisha mwisho, of course, tunawakaribisha katika programu yetu ili tuwasaidie na wao kuweza kupata mafanikio kama wanafunzi wangu wengine walivyopata. Na something very interesting tumekuja kuona. So let's say tukispend dola 20. So let's say tunaspend dola 20 Facebook. Tunawalipa Facebook dola 20. Hakikisha watu wanaona nani kurasa ifuatayo. Okay, tunataka watu wafike katika kurasa hii. Sasa tukilipa dola 20 watu 333 wanafika. So 333 people land wanafika kwa dola 20. Kwa hivyo kati watu 333 wakifika watu 100, okay, watu 100 wanajisajili. Okay, in fact hawafiki hata watu 300 katika hiyo kurasa, less than watu 300, kama watu 280, lakini kwa ufupi tuseme watu 100 wamejisajili. Katika watu 100 waliojisajili, watu wawili tu wananunua. Na watu mtu mwingine nikimwambia success ratio yetu ni 2%, only 2%, asilimia 2 tu ya watu wananunua. Okay, lakini hiyo asilimia 2 inatungizia dola 130. Kwa hivyo tumetumia dola 20, tumeingiza dola 130. Sijui kama you see something up. Okay, imagine kuna boxi. Okay, using nilitoa mfano, imagine kuna boxi, tuseme this is your box. Okay, unaingiza dola 20 zinatoka dola 130, unaingiza dola 20 zinatoka dola 130. Now the question is, tukitaka tuingize dola 1300 tunatakiwa kuspend shilingi ngapi? Tuna spend dola 200 badala ya dola 20. So tukispend dola 200 tunatoa dola 1300. Okay? Tukitaka tuingize dola ngapi? Tukispend dola 20 tunatoa dola 1300. Tukitaka tuingize dola 13,000, how much do we need to spend? Dola 2000, tunatoa dola 13,000. That is what I mean by reverse engineering. Ukishajua success ratio yako, ukishajua exactly how much success unapata katika idadi ya watu fulani, basi your success becomes very very predictable. Unakuwa kubahatishi. It becomes very clear. Kwa mimi nikiwapigia simu watu 10, watu 2 wananunua. Kwa hivyo nikitaka watu 10 wiki hii waingie, that means inabidi nipige simu mara 5. I mean 5 times. Kwa hivyo 5 times 10 niwapigie watu 50 simu nipate watu 10 wanaingia. Sijui kama unanielewa. Are you guys are we together? Sijui tunaelewana. Wacha ni share hapo. So that is the formula ambayo nilitaka kushare na nyinyi, reverse engineering. Kama kuna swali lolote, naomba chini tuchache mno. Wacha tuache muda huu kwa ajili ya maswali na majibu. Na kama hujaona video yetu ya siri ya kunasa wateja kwenye mtandao wa internet, link hiyo hapo, onlineprofits.co.tz mkwaju bure, onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Nenda huko, hakikisha unaangalia video. Na kama ulishajisajili before lakini hujaangalia video, basi nenda katika email yako, fungua email yako, tumekutumia email na link ya kuangalia video. Okay? Kwa hivyo nitaacha uwanja huu kwa ajili ya maswali. Uliza swali lako hapa chini sasa hivi. Okay? Are you guys happy? Am I nawapa value ambayo mnaona kweli mnafaidika, au nawapotezea muda wenu? If you are guys happy, mna enjoy, naomba comment hapa chini. Wengine naona wamechelewa kuingia hapa. Gel Store, G Shell Store, karibu. Official Dr. Kiwaga, karibu. Khalifa Gasesa, RSI Care, karibuni. Okay. Na wale ambao hamni follow bado Instagram, make sure you follow me. Siku nyingine nikifanya live, usije ukapitwa na live kama hizi. I'll try my best kila Jumamosi kuendelea na hizi lives. Naona watu wengi wanafaidika nazo, unless kama nyinyi hamtaki. Kama mnataka nifanye tena next Saturday, let me know. Kwa hivyo wenye maswali, uliza swali lako sasa hivi. Tumebakisha dakika 5 tu. We only have 5 minutes. Tumebakisha dakika 5. Jane Mambura, darasa zuri sana. Thank you Jane. Nashukuru umefaidika. afya kadia anajifunza kitu, karibu sana. Blessed Nate Z Raymond, very useful, tuna enjoy sana. Doctor, safi sana, we are learning and happy, safi sana. Na enjoy, happy, safi sana. Okay, so uliza swali lako hapa chini. I'm enjoying madini tu natupa doctor. Asante sana Tao Sume. I hope everything was clear katika hiyo nilozungumza. Kwa hivyo wangapi watatimiza malengo yao 2020? Kama utatimiza malengo yako 2020 kwa kufuata formula ya reverse engineering, naomba comment chini uandike mimi nitafuata. Nitatimiza malengo yangu. Naomba comment chini. Na kama una swali, of course uliza sasa hivi, muda unakimbia sasa hivi. Instagram itazima. If you have any questions, Instagram itazima. Mara ya pili hii doctor, nashukuru naanza kufunguka kidogo kidogo. Abdul Nasir, karibu sana brother. You are special. I'm just normal. I'm not special, dadangu. Najitahi tu. Mimi nitatimiza malengo yangu. Safi sana. Safi sana. I want to see you getting results. Mimi nitatimiza inshallah. Umesema success ratio unapata kama unaongea na watu 10, mmoja ananunua. Je, kama let's say haiko constant, kwa mfano leo mmoja kanunua, kesho wawili, je success ratio unapataje au unachukua average? Yes, that's a good question. So success ratio unachukua average, na ndio maana mimi kusema ukiongea na watu 10 unapata mmoja, na let's say ukaongea na watu 10 wengine ukapata wawili, then ukaongea na watu 10 wengine hujapata hata mmoja, then ukaongea na watu 10 wengine ukapata mmoja, over time ile ratio inabakia kuwa constant. Okay, kwa hivyo 10 ni sample size ndogo. Okay, 10 ni sample size ndogo. Lakini ukianza kuongea na watu unaanza kupata idea. Kila sample size ikiwa kubwa utapata na success ratio ambayo ni ya uhakika zaidi. Okay? So at least sample size ya 100 itakuwa ni more accurate kuliko sample size ya watu 10. Na sample size ya 1000 itakuwa more accurate kuliko sample size ya watu 100. Kwa hivyo kila kukiwa na watu wengi, success ratio yako itakuwa more accurate. Kwa hivyo unachukua average. Khalfan, mimi nitatimiza malengo yangu, safi sana. Zabron, mimi nitatimiza. Len na doctor, mimi nitatimiza. Safi sana. Mimi ninatimiza malengo yangu. Tanga Cable, safi sana. Nitatimiza. Jesse, mimi pia, mimi nitatimiza. Safi sana. Asante doctor, swali langu, mimi ninaweza kuchagua tangazo langu liende nchi gani? Yes, you can. Unaweza ukaamua, mimi nataka tangazo langu liende Kenya, lakini Mombasa, tena mtaa wa mtaa fulani labda. Okay, you can do that, you can do that, mpaka mtaa ukitaka. That is the beauty of advertising. Na katika course yetu ya Facebook Insta course tutafundisha exactly how you can do that. Ukichukua program ya Online Profits University tutakupa hiyo course bure. So kwa wale ambao wako interested kujua zaidi kuhusiana na programu yetu, fuata link iloandika hapo chini, onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Get that program guys, you do not know how much you are missing. If hapa una enjoy hii live, you don't know what you are missing. I am telling you, tuna success story ya wanafunzi like crazy. Tuna wanafunzi tatu, Omari alikuwa anaingiza 300,000 kwa mwezi, sasa hivi amesha shoot more than 6 million every month kupitia programu yetu. Okay? Tuna Zakaria Ilanga ambaye ameweza kujenerate income ya 30 million ndani ya miezi 10. Okay? Before that he was not making a lot. He was struggling. Okay? Na tunazo story nyingi. Aisha Masud who ambaye amegenerate 18 million ndani ya miezi 4. Okay? And we are having story. Juzi na mwanafunzi ameshare na sisi income yake ishaanza kufika hadi 300,000 kwa siku. So what you do not, kitu ambacho hupati hapa ndo unakihitaji zaidi katika kuanza kuona results. Kwa hivyo nenda katika hiyo link, tuna offer sasa hivi, iwahi hiyo offer, acha kujiuliza maswali mara mbili mbili. Take action. Okay, take action. Kuna mengi sana tutajifunza. Okay? Official Dr. Kiwagi, safi sana, mimi nitatimiza. Blessed na ITZ, mimi nitatimiza malengo yangu through reverse engineering. Sophia Mutashobia, jinsi ya kulipia matangazo na jinsi ya kuandika tangazo lenye mvuto. Na Sophia, hilo swali unahitaji kozi nzima. Sio swali ambalo naweza nikakujibu hapa, sito litendea haki. Tuna kozi nzima ambayo tunafundisha hiyo, ambayo inaitwa Facebook Insta Course. Ambayo nakushauri uchukue program ya Online Profits University kupata hiyo course. Tuma ujumbe katika hiyo namba kama unataka more information, assistant wangu atakusaidia kukupa more information kuhusiana na hilo. Abby's Close House. Mbona nimepotea tena? Okay, asante sana. Teacher Store, sawa. Hao watu naongea nao vipi? Hao watu naongea nao kwa njia yote unayotaka. Unataka kuwapigia simu, unawapigia simu. Kama wewe uko dukani, watu wanakuja dukani, anza kujua kila watu wangapi wakija dukani unafanya mauzo. Know your success ratio. Okay, know your numbers. Biashara ni mahesabu. Okay? Njia ambayo ni ya rahisi na haraka ni kupitia matangazo. Okay? Ni kuongea nao kama hivi. Kama hivi mimi natumia video, niko chumbani kwangu, nyumbani kwangu, naongea na nyinyi. Okay? Na ujumbe huu unawafikia nyinyi. So if you can also do this and ukaangalia wamejiunga watu wangapi, mimi nakuwa naangalia live wamejiunga watu wangapi, wangapi wamechukua hatua kutokana na ile live. So I success ratio unakuja kukuta inacheza pale pale. Okay? Now another thing when it comes to success ratio, unaweza ukafanya kitu kimoja success ratio ikawa chini, ukafanya kitu kingine ikawa juu zaidi. Okay, kwa mfano mimi nikifanya live kama hii, success ratio inapanda zaidi kwa sababu nakuwa na interact na watu live, wanapata kuniuliza maswali. Kwa hivyo ile wananiamini zaidi. Okay, kuliko nikawa sifanyi live. Okay? So success ratio ya hapa inakuwa ni tofauti kuliko nikiwa nawapeleka watu tu katika kurasa yangu. You're getting my point? So success ratio inaweza kabadilika kutokana na formula unayotumia katika kucommunicate na wateja wako. You should still join. Karibu, hiyo course ni bei gani? Tuma ujumbe katika hiyo namba, utapewa information kuhusiana na hiyo course na pamoja na bei na kila kitu. Sasa hivi ipo katika offer, na utaambiwa everything, every detail. Lakini ukifuata hiyo link onlineprofits.co.tz mkwaju bure, ni vizuri ukaenda hapo kwanza. Ukaangalia kuna presentation nimekuandalia. Siri ya kuna sawateja kwenye mtandao wa internet, iangalie hiyo video leo leo kabla hujalala. Okay, iangalie leo leo kabla hujalala. If it is something unaona wow, I like this, hii na imani itanisaidia, then inyakulia hiyo course. Maelezo yote ya bei na nini na offer iliyokuwepo utaona hapo hapo. Okay, Praise Charles joined. Karibu sana Praise Charles ST Shop. Mimi nataka niwapatie kina Datum and that niwapite kina Datum and the rest inshallah. Usifanye kwa ajili ya kuwapita, fanya kwa ajili ya malengo yako. Okay? Pengine wewe Datatu ana malengo mara 10 kuliko unaiona sasa hivi. Okay? And she's hustling kweli kweli. In fact, Buse ameniambia she's anajenga sasa hivi. So she's doing really really well. Okay, na hiyo income ya 6 million ilikuwa ni ya zamani kidogo, kama 6 months ago, miezi 6 iliyopita. Sasa hivi sijamsikiliza, hajaniambia income yake imefikia ngapi. So don't do it because of someone else, do it because of you. Naomba kujua gharama za course, nenda katika hiyo link onlineprofit.co.tz mkwaju bure, upate kujua gharama ya hiyo course. Johari Ngoma, you are late, kweli you are late, lakini live ikiisha hakikisha unaiplay tena, itabaki hewani kwa muda wa masaa 24. Kwa hivyo kwa wale ambao wamechelewa, hakikisha unaiangalia hii live, tumezungumzia mambo mazito sana. Ndani ya masaa 24 itakuwepo hii live. Okay, swali jingine jamani. Swali jingine, mwenye maswali uuliza chini. Tumebakisha kama dakika 3 hivi naweza. Dakika 3. Kama hamna swali, mimi ni wakimbie sasa hivi. Lakini namba hiyo hapo, kama mtu anahitaji more information, namba ya simu ya hapo, unaweza katuma ujumbe wa WhatsApp hapo. Nenda katika hiyo link kuona video ambayo nimekuandalia bure kabisa, hiyo video ambayo utajifunza siri ya kunasa wateja kwenye mtandao wa internet. Siri ya kunasa wateja kwenye mtandao wa internet, tume break down mule siri tatu ambazo unatakiwa kuzifahamu kabla ya kufikiria kunasa wateja kwenye mtandao wa internet. It's going to change your thinking kabisa yani. Okay, watu wengi they do not understand hivi vitu. Ukienda huko utapata kujifunza zaidi. Apollo Information, Dr. Said, hongera kwa kazi nzuri. Unawaambia nini vijana wanaosema hatuna mtaji kwa hiyo hatuna pa kuanzia? Now, one of the excuses, kusema huna mtaji, kitu hasa hakuna mtaji does not exist. I want to tell you, kitu hakuna mtaji hasa does not exist. Okay? Does not exist. Mtu akinambia sina mtaji, maanake huyo mtu anataka kutajirika haraka. Okay? Kwa hiyo unataka milioni 100 ujenge ghorofa uanze kupangisha watu katika jengo lako. Okay? So do whatever you can do with what you have. Fanya unachoweza kufanya kwa kile ulicho nacho. And you always do something. Okay? Nilikuwa namsikiliza mtu mmoja aliulizwa swali kama hilo. Kama huna mtaji ni ufanye nini? Okay? Kama huna mtaji safari yako inaweza kawa ndefu tu kidogo. So you just need to be patient. Okay, Bahresa alipoanza alikuwa hana mtaji, alikuwa anashona viatu. That is ndio alipoanzia. Okay, kaanza kuwashonea watu viatu, anaanza kusanya pesa kidogo kidogo, baadaye akafungua akawa anauza ice cream, baadaye akafungua bakery ya mikate, ndio akaanza ku grow step by step. Okay? Kama huna mtaji, anza na kitu, anza na nguvu zako. Use your time. Tumia nguvu zako na muda wako. That is how you start. Mimi nilivyoanza nilikuwa sina computer, sina laptop, na nilikuwa naenda katika internet cafe. Nalipa shilingi 500 najifunza kutengeneza website. Kwenye internet cafe, ikisha nikatafuta mteja wa kwanza, nikampata akanilipa dola 300 nikamtengenezea website ndani ya internet cafe. Nilipopata ile pesa nikanunua computer yangu used ya kwanza. Computer ilikuwa very slow, lakini imenisaidia kupata pata kazi nyingine. Nikaiuza computer, nimeuza 50,000 computer. Nimeuza kama 100,000, lakini mpaka leo huyo mtu namdai 50,000 hajanilipa. Okay, the point of the story is, kama unasema huna mtaji, basi wewe huna sifa kwa mjasiriamali. So kusema kuwa huna mtaji is not an excuse. Okay, asante, mimi sina swali. Alamsiki doctor, thanks, you're blessed. Sawa kaka, pamoja. Okay guys, so wacha tufunge darasa letu. I hope mmefaidika sana. Usisahau kwenda katika hiyo link onlineprofits.co.tz mkwaju bure, angalia hiyo video. Na kama ulikuwa ushajisajili, fungua email yangu, na kama huioni email yangu, nenda katika spam, isave email yangu, na nenda katika spam isave email yangu ili email zangu ziingie ndani ya inbox. Okay? Ofisi yako iko wapi mkuu? Natamani siku moja ni mimi niko Zanzibar. Okay, na kuonana na mimi, watu wengi wanataka kuonana na mimi. And nikimkubalia kila mtu nitakuwa sina muda wa kufanya kazi. But that mimi, this is what I advise people. Kama unataka kuonana na mimi, ingia katika duara langu. When I say duara langu, anza kuwa mwanafunzi wangu. Ukiwa mwanafunzi wangu utapata kucommunicate na mimi almost every day. Then ukiwa karibu na duara langu, then it becomes easy kuonana na mimi. Okay? I get sometimes na communicate na watu, mtu anafikiria mimi na communicate naye peke yake, na yule mtu anataka kuonana na mimi, lakini I communicate with multiple people dunia, Tanzania. Okay? Multiple people. Mimi na jukwaa langu kubwa. Kwa hivyo kama kila mmoja nikikubaliana kuonana naye, it becomes very difficult. Lakini sometimes tunakuwa tunafanya seminar na ninakuwa nawajulisha watu, na wakaribisha, wanakuja, wanakuwa wanaonana na mimi. Okay? Lakini the place to start, kuwa mwanafunzi wangu. Nitakupa privilege zaidi. Kama wewe ni mwanafunzi wangu, nitakupa muda wangu zaidi. Kwa sababu utakuwa umenionyesha kuwa una value muda wangu. Okay? So anza kuwa mwanafunzi wangu, then utakuwa karibu na mimi zaidi, tutaweza kuonana. Okay? And I'm expecting to come to Dar. Najua exactly lini, sitaki kutoa ahadi ya uongo. Lakini na plan kuja kufanya seminar Dar na tutaalikana. Nitawajulisha when I come to Dar. I want to do a very powerful seminar kuhusiana na swala hili ya jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara zako, kwa sababu naona hii knowledge iko haijulikani sana na watu wengi wana struggle. Sijui kama wewe utakuja nikija Dar es Salaam, najua wengi mko Dar es Salaam, but this is one of the plans I have this early 2020. Sijajua kama January or February, sina uhakika, but I will let you guys know. Okay, wacha tuishie hapo. Talk to you soon. Peace.
Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Umari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka, lakini kama msikilizaji wetu wa podcast tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka, kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 927 0679 536 Tuma ujumbe wa WhatsApp na muandika offer online profits university. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na ofa na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi ofa. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii ofa ikupite. Ofa hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka, na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati ofa imeisha utanisamehe, lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya ofa kuisha. Asante.